me choco esa mala.
Big name sound of Africa.
Atianti baba Nasma.
Wamebadilika, wana kasirika, wana gazibika, mina wajibika. Wamebadilika, wana kasirika, wana gazibika, mina wajibika. Hata wanangu wanifungia bio, siwaoni kwenye show, kama chaji betilo, vumbi la udongo, chozi la utoto, aso na usubo, kasa kasa utoboe, kubika ugubue, mwandani wangu, kukubaka kwenyeko, nakirio mamanjo, awazina sakado, amini kamasho, nikubaka majogo. Wamebadilika, wanakasirika, wanagazibika, mina wajibika. Wamebadilika, wanakasirika, wanagazibika, mina wajibika.
Tashangata wana wana kumbea njaa, upendo utapungua ukiwa star, majungu utapigiwa nyota iking'aa. Kuna wengine wanangu wali nikataa, shida zilinifanya nijue mitaa, kumbati mtu wa Mungu nalia najaa. Je,
wamebadilika, wanakasirika, wanagazibika, mina wajibika. Wamebadilika, wanakasirika, wanagazibika, mina wajibika.
Mtu anamloga mtu, anamponyesha mtu, anamuua mtu kihutu. Kuna mapaka watu, kuna mapisi watu, manguluwe watu ni watu. Katabiliwa moto, katabiliwa pepo, katabiliwa kifo ni mtu. Jopi za kutisha usiku, okay. Kwetu tunapari kila siku, na washamba waishi bifu. JJ, money for big fun.
Sipotezi kwa kufata mkumbo, madabiti tulipige mtungo, madabiti liongeze mdundo, madacheza katika makiungo. Koja ni chakate mafumbo. Jay, ko, 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 kumelea. Ko, 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 kwa ishima. Ko, 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 kumelea. Ko, 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 kwa ishima.
Yako mama Jay, baby.
Jay,
mada beat again.
Afrika, Afrika, Afrika za mtu mwausi. Jay, Jay kumbati Jay. I'm from a bishi klasiki. Dudu mabi, chapi chapi. I got respect the big boss at Ufain Wenga. I got respect to manager Pacheco. I got respect to manager Asani. Kwa respect manager Romankani. Kwa respect manager wa kumanda babake na mari. Kwa respect manager dunia. Nakubali sana wanangu wa mbambadu na kozi.